akoti enkolo eyatuuziddwa eggaba eyolwato eyatataganyiziddwa na mutikwa w'enkuba eyafudembye ku makya ateeberezebwa okutemula abaana bano bwe yaleeteddwa n'ate okuwozesebwa ku misango gino. Christopher Okello Onyom bwe yalinnyebwa ate mu kaaguli ku ssaawa nga 4:08 ez'okumakya na mutikwa w'enkuba eri mu Kibuyaga yatonye ab'obuyinza bekomera bwe batyo ne bawalirizibwa n'ate okumuggyawo mu wakati mu bukuumi bw'amaanyi. Embeera y'obudde era yalemesezza omulamuzi akulembedde mu kkooti eno Alice Komuhangi Kawuka okugenda mu maaso n'olutuula luno mu kkooti eyaziweema okuliraana n'atenjegego z'ennyanja Nalubaale. Okuwulira omusango guno kwongezeddwayo wakati ng'abakungu ba kkooti balindiridde n'ate enkuba ekenderemu.